ndomutima nkakuho mutima gwanje tiwasima ninsiba nindira nindara nindunga ndo inakuhire tekapimwa rukundo yawe kandenga 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 my sweet Santa Kwine Tinda kureke nubwo ranyize Abakuzorira mishonge mishega nibo binji Nzapsiho zasipurinji Kukorere chiri kubasika Bakarize na mashirinji Oh Rukundo yawe kandenga 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 My sweet kandiza nindahira mazima tindi kureka niwe murungi wanje singa bandi bona kundi kurebo tisho otunwa twakisi tori kumpa umunyigo na twapeki twakisi tori kumpa purira wena na ijura rukundo yawe kandenga 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 my sweet
by Jake.